yako uniponye, unitege sikio lako. Maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu, Bwana, na matendo yangu yapate kibali kwako. Unifundishe Yesu, zibadili fikra zangu, Bwana, yale niso ya jua nijulishe, Bwana. Bwana, naomba
nijifunze kwako,
nijifunze Bwana
kwako,
Yesu wangu, wewe maarifa na hekima, Bwana, nijifunze kwako.
Siku zote ili hatua zangu zikupendeze, Bwana.
Wakati wa vita yangu, ili nisiangamie, unifundishe kupigana, niwe shujaa kama wewe. Unifundishe Yesu, sibadili fikra zangu, yale nisiyo yajua nijulishe, Bwana.